subuyile betimizwa yamthuma mina abengwile manje sengbuyile ngijime ngiphethe imali ngimile mina ngiwini lotto I'm gonna give you that dough I should rule in my boo can't keep you on the low baby what I'm gonna do can't do without you yes baby yes I do marry me please I do
sibengingakhono ukuphila ngaphandle kwakho manje buyile sonke lesikhathi bengingakhono ukuphila ngaphandle kwakho manje buyile
Sound of sound, get your clue, I'm feeling a pain.